Ingabe kufanele sisole uNkulunkulu ngokuhlupheka kwethu? Okwenza kubaluleke ukwazi lokhu. Abantu abaningi abafuni ukukhonza uNkulunkulu ngoba bacabanga ukuthi nguye obangela ukuhlupheka. Lokho ongacabanga ngakho. Ngezindlela eziqondile nezicashile, abaholi benkolo abaningi baye bafundisa ukuthi nguNkulunkulu obangela ukuhlupheka kwethu. Ngokwesibonelo, abanye basho lokho kulandelayo. Izinhlekelele zemvelo ziyisijeziso ezivela kuNkulunkulu. Izingane ziyafa ngoba uNkulunkulu udinga izingeleso ezengeziwe ezulwini. UNkulunkulu uthatha uhlangothi ezimpini okuyimbangela enkulu yokuhlupheka. Kodwa kungenzeka yini ukuthi abaholi benkolo bakhuluma amanga ngoNkulunkulu? Kuthiwani uma uNkulunkulu engabemukeli? Funda okwengeziwe. Bukela ividiyo ethi Kungani kufanele utadishe iBhayibheli kujw.org/zu. Lokho okushiwo iBhayibheli, uNkulunkulu akayona imbangela yokuhlupheka kwethu. Ukube ube yiyo, lokho bekuyobe kuphambene nezifanelo zakhe ezembulwe eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, zonke izindlela zikaNkulunkulu ziwubulungisa, ulungile futhi uqotho yena. Deuteronomy 32:4. Makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, nomnini mandla onke ukwenza ukungabi nabulungisa. Job 34:10. Umnini mandla onke akasiphendukezeli sahlulelo. Job 34:12. UNkulunkulu akayamukeli inkolo ekhuluma amanga ngaye. Lokhu kuhlanganisa izinkolo ezifundisa ukuthi nguNkulunkulu obangela ukuhlupheka, nalezo ezisekela izimpi nodlame. Abaprofeti baprofetha amanga egameni lami likaNkulunkulu. Angibathumanga futhi angizange ngibayale noma ngikhulume nabo. Baprofetha kini umbono wamanga nokukhohlisa kwenhliziyo yabo. Jeremiya 14:14. UJesu wabulahla ubuzenzisi benkolo. Akuyena wonke umuntu othi kimi, Nkosi, Nkosi, oyongena embusweni wamazulu. Kodwa lo owenza intando kababa osemazulwini uyongena. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga egameni lakho, saxosha amadimoni egameni lakho, senza nemisebenzi eminingi yamandla egameni lakho na? Kodwa nokho ngiyovuma kubo ngaleso sikhathi ngithi, angikaze nginazi, sukani kimi, nina abenza okungemthetho. Matthew 7:21-23. Ingabe kufanele sisole uNkulunkulu ngokuhlupheka kwethu? Ake sithi ubaba ukhulisa izingane zakhe futhi azinakekele kahle. Kamuva, enye amadodana akhe yavukela, ihambe ekhaya, ikhethe ukuphila ngendlela eyibangela izinkinga. Ingabe kufanele kusole ubaba ngokuziphatha kwendodana yakhe? Ingabe le ndodana kufanele isole ubaba wayo ngemiphumela emibi ebhekana nayo? Ngendlela efanayo, asikwazi ukusola uNkulunkulu ngokuhlupheka kwethu. Kodwa ingabe lokhu kusho ukuthi yithe simbangela yakho? Sesiphelile isihloko.